amazwi okuphila. Yebo, umbhalo wesihlabelelo uthi uNkulunkulu wathumela izwi lakhe wabaphilisa abantu bakhe ngalo. Lezi ke mtakababa zifundo zeBhayibheli ozethulelwa ngaba kwa Trans World Radio. Lezi zifundo ke mtakababa zigxile ezwini likaNkulunkulu. Ngakho bengicela ukuba uthathe iBhayibheli lakho, iphepha nepeni, ulalele lamaqiniso avela ezwini likaNkulunkulu. Lona ke odlulisa lamaqiniso ezwi likaNkulunkulu ubaba umfundisi uErnest B. Mcambi, baba umfundisi.
Masifunde nawe umntaka baba izwi lenkosi lapha encwadini yesibili kaPetro, sifunda isahluko sesibili. Sizofunda ukusukela evesini ka-3. Incwadi yesibili kaPetro isahluko naso singesesibili. Sizofunda kusukela evesini ka-3 siyokuma laphaya evesini ka-8. Lapho sithola khona amazwi athi, nangokufisa bayakuthengiselana ngani ngamazwi obuqili, abakulahlo kwabo kwamandulo akulibali, nokubhujiswa kwabo akozeli. Ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga izingelosi ezonileyo, kodwa wazinikela ukuba ziphonswe esihogweni emgodini yobumnyama ukuba zigcinelwe ukwahlulelwa, nezwe lamandulo engaliyekanga, kodwa wamlondoloza uNowa umshumayeli wokulunga engosishiyagalombili mhla eletha uzamcolo ezweni elingamesabi uNkulunkulu, nemizi yaseSodoma neGomora wayahlulela wayichitha ngokuyiphendula umlotha eyenza ibe yisibonelo kubo abangayikumesaba uNkulunkulu. Nolothi olungileyo ehlushwa ngokuhamba ngamanyala kwabangenamthetho wamhlangulisa ngokuba ngokubona nangokuzwa lona olungileyo ehlala phakathi kwabo wezwiswa ubuhlungu umphefumulo wakhe olungileyo imihla ngemihla ngenxa yezenzo ezingenamthetho. Sifunde incwadi yesibili kaPetro isahluko sesibili ukusukela evesini ka-3 sama evesini ka-8. Mtaka baba, kula mavesi esiwafundayo sitshelwa ngokwahlulelwa kweSodoma neGomora. Ukwahlulelwa kweSodoma neGomora, ulaka lukaNkulunkulu lwehlela kuyo iSodoma neGomora. Uma uPetro ekhuluma ngale ndaba yena uyihlanganisa nokuthi laba bantu baseSodoma neGomora babeyazi intando kaNkulunkulu kodwa balalela abadukisi, babeyazi intando kaNkulunkulu kodwa bavumela abadukisi, badukiswa kuyo intando kaNkulunkulu. Ulaka likaNkulunkulu lwaze lohlela phezu kwabo ngoba bezihlanganise nabadukisi bavuma ukudukiswa. Ibhlungu lendaba ethinta ukubhujiswa kweSodoma neGomora ngoba ithinta ize ifake nolothi inceku kaNkulunkulu phakathi kuyona leyo ndaba. Naye wabuzwa ubuhlungu obesabekayo ulothi noma engabhujiswanga yena, kodwa ubuhlungu bokubhujiswa kweSodoma neGomora kwamzisa ubuhlungu obesabekayo ngoba ingxenye yempilo yakhe yayisithinteka kuzona lezo zinto ezazenzeka lapho eSodoma neGomora. Mawufuna ukuzwa kahle le ndaba kaLothi, nansa laphaya kuGenesis isahluko sika-13, uhambe uzuyofika laphaya kwisahluko sika-17, uyithole ilokhu ichaziwe le ndaba yokulahlwa nokubhujiswa kweSodoma neGomora kodwa ibe ithinta yena uLothi. Kwenzeka kanjani na? izwi kaNkulunkulu lesitshela ukuthi kwahamba kwahamba kwafika isikhathi sokuxabana phakathi kwabelusi baka Abraham nabelusi baka Lot. Njengoba uAbraham benoLot babenemfuyo enkulu kakhulu, wayesethu Abraham kuLot, akulungile ukuthi sixabane singabazalwane. Akulungile, akufanele ukuba sixabane singabazalwane. Ngakho ke masehlukane. Njengoba izwe lingaka libanzi kangaka, khetha ke wena ukuthi uzoyapi, ngoba into esixabanisayo manje amadlelo. Khetha ke wena ukuthi uzoya ngapi. Uma ukhetha ukuthi uye ngakolunye uhlangothi, mina ngizoya engxenye. Izwi likaNkulunkulu lithi uLot wayesebuka imfunda nethafa lezwe laseSodoma, walibona lilihle, lifanele imfuyo yakhe, ukuthi imfuyo yakhe izokhuluphala, imfuyo yakhe mayihlala endaweni evunde kanje izokwanda. Uyasuka uLot wayesiyakhetha, wakhetha phezu kwalezo zizathu, wakhetha imfunda yezwe laseSodoma. Inhle iyabukeka, inotshana obuhle namadlelo amahle. uLot wabuka ngaleyo ndlela, kwagcina khona lapho. Kanti uLot njengomzalwane bengadingekanga ukuthi abuke nje agcine khona lapho, ngoba zikhona izinto ezibukeka zizinhle emehlweni abantu. Njoba isho nencwadi yezaga Proverbs ukuthi khona indlela ebonakala iyinhle emehlweni abantu, kanti siphetho sayo zindlela zokufa. noLot wakhetha kanjalo, wasebenzisa inkanuko yamehlo, walibona izwe laseSodoma lilihle, wakhetha ukuba akhe khona ke eduze kwalo iSodoma uLot. Mtaka baba, kaningi uma sizwa ngabantwana bakaNkulunkulu okuhambe kuhamba balimala nasekukholweni, isitha uSathane usuke esebenzise amehlo abo ukuze abalimaze, abaxabanise noNkulunkulu. Uyakhumbula ukwenze njani ngaleso sikhathi ezolinga uEva? Izwi likaNkulunkulu ethi uSathane wasebenzisa amehlo kaEva. Yebo, wasebenzisa amehlo kaEva uSathane, wambonisa wathi, Eva, buka lesi sithelo ukuthi sihle kangakanani. Wasebenzisa amehlo kaEva, walingeka ngempela uEva ngoba uSathane esebenzise amehlo akhe. Mtaka baba, nokulimala kukaDavide ezixabana noNkulunkulu, isitha uSathane sasebenzisa amehlo akhe uDavide, sambonisa owesifazane enqunu egeza. uSathane usebenzise ini? Amehlo umntwana kaNkulunkulu ukuze amlimaze. Naku manje, ukuze alimaze umzalwane uLot, uSathane wasebenzisa amehlo akhe uLot. Wambonisa ini? Wambonisa ithafa lezwe laseSodoma lilihle, libukeka, lifanele imfuyo yakhe uLot. Ngempela nayo uLot wasenza isinqumo ngenxa yaloko uSathane ambonise ngako ngokwamehlo. Wemtaka baba, wena nami masiqaphele ukuthi yini esibukayo. Abanye babazalwane balinyazwe yilabo magazine ababafundayo. Abanye babo bazalwane balinyazwe yilezi zinhlelo abazibonayo laphaya ko-TV ezingamakhi umntwana kaNkulunkulu, futhi ezitshala imicabango emibi kubona abantwana bakaNkulunkulu. Yini le oyibukayo ngamehlo akho? Akubona konke ekudinga ukuba sikubuke thina singabazalwane. Kukhona izinto ekudinga ukuba singazibheki nokuzibheka ngoba singabazalwane. Mtaka baba, uLot walimala, wazikhethela uLot ukwakha eduze kwaseSodoma. Lokhu kusibonisa ini? Isono sokuqala nenkinga yokuqala kaLot, inkinga abanayo inkinga yobunqonqela, ukuba selfish, uLoti lapho ukhuluma noAbraham. UAbraham mdala kunoLoti. UAbraham isihlobo sikaLoti kodwa mdala kunoLoti. Uma uAbraham esefika isikhathi soba sehlukane ngoba naku sibanga amadlelo. Imfuyo yethu inkulu yandile. Khetha ke ukuthi uzoyapi. Uma uya ngapha mina ngizokhetha ukuya ngale. uLoti kwakudinga ukuthi anike uAbraham ithuba lokuqala. Lokuba kukhethe uAbraham. Ngoba uAbraham mdala kunaye. Kodwa uLoti akakwenzanga lokho. uLoti wangaba nayo inhlonipho yokuhlonipha uAbraham njengomuntu omdala kunaye. Wasuka uLoti wathi uyazikhethela yena kuqala. Ufuna ukuzikhethela okungcono. Inkinga yokuba inqonqela nokuba selfish. Kwenza ukuthi ungabacabangeli abanye abantu. Yonke into ofise sengathi ingaba eyakho. Yonke into enhle ufise sengathi ingeza kuwe ubanyathele abanye abantu ukuze kugqame wena. Wayesenalo umoya onjalo umzalwane uLoti. Angazi ukuthi kunjani kuwena mzalwane wami. Kungenzeka mtakababa ukuthi uyena umzalwane kodwa sewungenile umoya wobunqonqela kuwena. Yonke into enhle ufuna ize kuwena. Uma kwe kwabusiseka omunye umuntu, kunoma ujabule uyakhubeka. Uma ukubona kubusiseka omunye umndeni, kunoma ujabule uyakhubeka. Uma ubona izingane zikamakhelwane ziba nempumelelo nasesikoleni, kunoma ujabulele umakhelwane wakho uyakhubeka ngoba ubufuna wena ukuthi konke okuhle kuze kuwe ukuze kugqame wena. Iyo le nto yamlimaza uLoti. Kanti okunye okwamlimaza uLoti kwaba ubuwula bakhe. Kanjani na? uLoti ngokuyokhetha kwakhe ukuyokwakha eduze kwaseSodoma. Wa-exposa umndeni wakhe engozini nasezilingweni zokubona izinto ezimbi ezenziwa eSodoma. Qaphela lokhu ukuthi ekufikeni kwakhe uLoti akakhanga phakathi eSodoma. Kodwa wakha ngaphandle kweSodoma. Eduze nayo kodwa ngaphandle kwayo. Sengathi ngiyambona eduduza ngwenembeza. Ethi mina angikho eSodoma. Angakhile phakathi eSodoma. Ngakhe ngaphandle kwayo iSodoma. Eziduduza enhlizweni yakhe. Unembeza umlahla. Uthi awufanelanga ukuthi ube kule ndawo Loti ungumzalwane. uLoti aphikisane nawo uNembeza, athi Nembeza wami, angakhile phakathi eSodoma ngingaphandle kwayo. Athi uNembeza kodwa useduze kwayo. Izinto ezenzeka khona uzozibona imihla namalanga. Athi kodwa angakhile phakathi kwayo iSodoma. Lalela ke mtaka baba. Izono ezazenziwa eSodoma, nsuku zonke, kwahamba amehlo kaLoti azijwayela. Ngoba lezi zinto uzibona nsuku zonke zenzeka ngaphakathi eSodoma noma yena engaphandle. Nezingane zakhe zaziyibona lento mhlasimula umzimba kuzona. Kwahamba zayijwayela lento ngoba ziyibona nsuku zonke. Uyabona umntaka baba into oyibona njalo noma ngabe yimbi kuhamba kambe amehlo akho eyibona lento uze uyijwayele ngokuqhubeka kwesikhathi ungabusabona ububi bayo kwenziwa yini into oyibona nsuku zonke ngezikhathi zonke kwaba kanjalo kuLoti. Akuphelanga isikhathi esingakanani izwi kaNkuluNkulu liyasitshela simthola uLoti manje engasakhile ngaphandle kweSodoma kodwa esenomuzi esangweni laseSodoma. Enomuzi kuphi? Esangweni laseSodoma. Ube ngokusondela eSodoma. Ngiyabona ubona amalungelo ayizowathola uma eyisakhamuzi sangaphakathi eSodoma. Ngiyamuzwa esho ethi uLoti noma ngingakha khona kodwa mina ngiwumzalwane. Mina ngizomphilela uNkulunkulu noma ngakhe khona. Mtaka baba, lithi izwa uNkulunkulu wagcina esakhe esangweni laseSodoma. Loko ke ukuthi wayakhe esangweni laseSodoma akubona bonke abantu ababenikwa ilungelo lokwakha. Noma kuliphi idolobha, akekho umuntu wayithola ilungelo lokwakha esangweni lalelo dolobha uma engeyena umuntu obalulekile noma umuntu okuhambe kuhamba waligwazela lelo lungelo. Labantu abakhe esangweni lalelo dolobha kwakungabantu abakhulu emphakathini ngoba kwakuvinjwa ngabo ukuthi ngase kuhlasele izitha bona babe iso lombuso kube abantu ke abahlonishwa umbuso abazokwakha lapho esangweni ngamazwi azokala kahle uLoti sekambe kwahamba wazwathola isikhundla wakha ngaphakathi eSodoma noma wasigwazela ngengxenye yezinkomo zakhe noma wasithola kanjani kodwa sesimthola uLoti eseyisikhulu eSodoma enesikhundla enomuzi esangweni naseSodoma lapho bekhlala khona amakhansela enemizi yawo emihle lapho esangweni laseSodoma mtaka baba isono singena kancane kancane isigcino size sigxile emtwini kanti futhi isono kancane kancane umuntu uya esijwayela size sizale ezinye izono Nangu lothi simthola eseyisikhulu manje eSodoma. Izono ezazenzeka eSodoma. Kwakuyizono ezinjani na? Abantu baseSodoma neGomora babengabantu abazinikele ophuzweni oludaka nayo. Kwakudakwa kusukela kumuntu omdala kuyofika enganeni. Kudakwa indoda, kudakwa inkosikazi. Kudakwa insizwa, kudakwa intombi eSodoma. Ngoba babephila impilo embi emjabhisayo uNkulunkulu bezinikele ekudakweni lapha eSodoma babephila impilo yenkanuko yebo inkanuko kubona ingelona ihlazo bethi imvelo yomuntu isho njalo bakhohlisiwe bakhohliswa yilabo bezimfundiso ezidukisayo amanostiki phela lawa kuhambe kwahamba ahlasela ngesikhathi sokuphila kwakhe uPetro njengoba ekhuza ngemfundiso edukisayo nje uPetro lencwadi yesibili amanostika ayethi into okuyona emsulwa emntwini umoya wakhe bathi umzimba womuntu ngoba wakhiwe ngemetha into nje engewona umoya wonakele ukhohlakele ungcolile umzimba kungako nje ulangazelela izinkanuko Njaba ulangazelela izinkanuko ufuna into yakubo umzimba lo. Njaba uzinikela ekudakweni kangaka umzimba ufuna into yakubo ngoba wakhiwe ngemetha into engcolile embi ekhohlakeleyo. Kumele ukuba umzimba unikwe njengokufisa kwawo izinkanuko. Ayefundisa kanjalo ke amagnostics. Kwahamba kwamba kwabola ezweni. Abantu bezinikele ezinkanukweni futhi bezinikele ngalendlela ukuthi bengaboni ngisho nehlazo. Lazo izinkanuko bezinikele ekudakweni okwesabekayo bengaboni ngisho nehlazo lakho uzolukhumbula phela ukuthi izwi kaNkulunkulu liyasambulela ukuthi kwagcina kunjani emndenini kaLoti izwi kaNkulunkulu lasitshela futhi ukuthi bazinikela nasezinkanukweni ezesabekayo lapho abesilisa babefuna ukulalana nabanye besilisa Naku ngolunye usuku kufika izingelosi zikaNkulunkulu kuLoti zizomtshela ukuthi uNkulunkulu senqumile ukuthi uzoyibhubhisa iSodoma neGomora. Zafika lezi zingelosi ziyisimo sabantu. Kanti amadoda aseSodoma ayazibona lezi zingelosi. Abona abantu bengena emzini kaLoti, abantu abangaziwa lapha eSodoma. Kwathi nje kungahwalala amadoda aseSodoma Eza emzini kaLoti bangqongqoza evalile uLoti ebusuku. Bathi vula, sifuna lawo madoda angene emzini wakho. Siyawafuna, sifuna ukulala nawo. Kusho amadoda aseSodoma. Mtaka baba, izwi likaNkulunkulu liyasibonisa ukuthi basebezinikele ezinkanukweni eziphambene ngisho nanemvelo kaNkulunkulu. Abesilisa befuna ukulala nabanye besilisa. Mtaka baba, izinto ezingamahlazo namanyala. Izwi kaNkulunkulu lithi uma uLoti engafuni ukuvula abantu bathi baseSodoma bazovula ngenkani izwi kaNkulunkulu lithi lezi zingelosi zaze zathi kuLoti buyele eceleni sekuthuba lokuthi basenze umsebenzi manje lezi zingelosi zabashaya abantu baseSodoma abashiswa inkanuko ngobumpumputhe lithi izwi kaNkulunkulu kusukela kwabadala kuya kwabancane yebo kusukela kubaphi kwabadala kuya kwabancane izingelosi zabashango bumpumputhe okusho ukuthi kwangewona amadoda kuphela la aseSodoma ayefuna ukulala nalamadoda afike kaLoti nabafana bakhona babe bangisana nawo amadoda bebangisana noyise kuzo lezi zinkanuko nabo beshiswa inkanuko njengoyise noyise beshiswa inkanuko njengawo amadodana abo uyabona kwase kukubi kangakanani ezweni yilapho sitshelwa khona nangobubi futhi benkanuko obehlela amadodakazi akhe uLot lithi izwi kaNkulunkulu lapha kuGenesis sahloko sika 17 liyaqhubeka izwi kaNkulunkulu lithi wathi uLoti ngesikhathi eyibhujiswa iSodoma neGomora amadodakazi akhe uLoti agaya utshwala amphuzisa amdakisa uyise ayeselala naye uyise amadodakazi akhe uLoti enze njani agaya utshwala abufundephi utshwala akufundephi ugaya utshwala ngoba beyingenziwa lento kaLoti na amadodakazi kaLoti ayifunde njoba eseyizakhamizi zaseSodoma ukuthi utshwala lobu benziwa kanjani babengayazi lento ngoba babengabazalwane bephila kanye noAbraham bengayiphili lempilo kuhambe kwamba bahlukane noAbraham bangena eSodoma bafunda imikhuba yakhona eSodoma bagaya utshwala nje bafunde phakathi eSodoma ubani bafake kule nkinga uyise uLoti wabafaka kule nkinga kwathi ngokokwakha kwakhe eSodoma wa exposer umndeni wakhe izingane zakhe ezilingweni nasezonweni ezesabekayo zaseSodoma qaphela ungumzali qaphela ukwenza kwakho kungawubhubhisi umndeni wakho mntaka baba amadodakazi kaLoti afunda eSodoma ukwenza utshwala naku manje sebebhubhile abantu namadoda nezinsizwa eSodoma ayasuka amadodakazi kaLoti athi obana abazoba obaba bezingane zethu ngoba abhubhile afa amadoda ebhujiswa nguNkulunkulu ngomlilo eSodoma asiyavumelana ngobuqili athi masigaye utshwala simphuzise simdakise ubaba bese singena silale naye zazalwa lezo zingane ezazalwa amadodakazi kaLoti mtaka baba zazalelwa ehlazweni lezo zingane zizalwa ngamadodakazi kaLoti kodwa uyise wazo nguLoti. Kungakho nje iBhayibheli sitshela ukuthi ngaleso sikhathi eyibhujisiwe iSodoma neGomora wasaba uLoti ukuhamba aye kuAbraham. Ngoba uAbraham wayezobuza ukuthi weLoti lezi zingane ezizelwe ngamadodakazi akho obani baphi oyise. Wayesaba uLoti ukuthi lezi zingane ezizelwe azugazi nokuthi zizothini noma zizothi mkhulu kuLoti noma zizothi baba kuLoti ngoba wayengumkhulu wazo zizalwa ngamadodakazi akhe kanti futhi wayenguyise wazo ngoba zizalwa nguyena konke lokho kwenzeke kanjani na ngenxa yoba uLoti ephambane nentando kaNkulunkulu wayokwakha eSodoma wafunda amahlazo nemikhuba yakhona eSodoma neingane zakhe zangena emahlazweni nasesonweni ngenxa yokuba bakhe eSodoma uNkulunkulu wayahlulela iSodoma ngomlilo umntaka baba uyezwa nami wayibhubhisa uNkulunkulu ngomlilo uthi ke uPetro njengoba uNkulunkulu ayibhubhisa iSodoma kanjalo lokho kube isibonelo saloko uNkulunkulu azokukwenza kithina uma sidele intando yakhe Balulekile mtaka baba uma unikele impilo yakho kuJesu. Ukuze uphephe ebubini, emanyaleni, nasezonweni ezenzeka kulelizwe. Ngoba uma uzinikele enkosini uJesu, uzalwa ngokusha, unikwe amandla amasha, okumphilela uNkulunkulu nokunqoba isono. Encwadini abaseRoma, lapha ya esahlukweni sika 6, izwi kaNkulunkulu lithi, ngakho ke isono asisenamandla phezu kwenu. Yabona thina sizelwe nguNkulunkulu kabusha njengoba sizinikele kuyena sinikwe amandla phezu kwesono makube impilo yakho nempilo yami ukuba sizinikele kuNkulunkulu simphilele kulona lelizwe elonakeleyo ulakele kaNkulunkulu lungazelwe hlele phezu kwethu
mlalelo othandekayo manje usungakwazi ukusitholela amanothi ahambisana nalolu hlelo sithinte kuleli kheli elilandelayo
Bekumlandisa indawonye kulolu hlelo lwesifundiso zeBhayibheli amazwi okuphila esizitholelwa ngaba ka Transworld Radio nomfundisi uEB Mcambi uma ufisa ukusithinta singakuthokozela ukuxhumana nawe kule nombolo ethi 078 014 7955 Noma usithumele umyalezo we SMS kwinombolo ethi 078 0147955 noma usumele umyalezo we WhatsApp ku 0780147955 futhi ungasibhalela ku email ethi info@kzn.twr.org. Inkosi imbusisi.
Mlaleli, ungaphinde ulalele lolu hlelo ngokuvakashela iwebsite ethi ttb.twr.org. Lapho kunohlelo lwezilimi, khetha isiZulu. Uzokwazi ukulalela uhlelo lwanamhlanje lwamazi okuphila, kanti futhi ungalalela nezinye izinhlelo ezingaphambi kwalolu, uphinde futhi ulalele noma iluphi oluthandayo ngesikhathi esivumelane nawe.